الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا علما ينفعنا وعملا ينفعنا اللهم زدنا علما وارزقنا فهما والحمد لله على كل حال أتين رزوا واشتبا الله نامتين مجف مصطفى الله سيبين غيران وكساسدا كن نبي وفي محمد صلى الله عليه وسلم تتامري مسألة أو مسائل هذا فقه إلان تولي كتاب الصلاة ومريان قب الصلاة درس في زيس طالب شيتوا صلاة الجماعة طالب شيتوا صلاة الجماعة فقام بصلاة الجماعة شيتي kwe kubeera nga abantu basaala mu kikungu naddala abaami ne tulaba nti eswala eyo eba ya tteeka wabula kummwe abakyala eswala eyo eri mashuruu gye muli mukkirizibwa ogisaala naye si ya tteeka ayagadde asaala ejjama mumwe abakyala bw'oba tosadde ejjama tovunaanwa mu maaso ga Allahu tabaraka wa ta'ala wabula twalaba ensonga omulundi oguyise ezisonyisa omuntu obutasaala jjama omuwali al matar enkuba bwebanga etonye omwazinyi waba yaziina bagaye nti abange ala sallu fi lihalikum abange musaalire mu mayumba gammwe netulaba al wahlu embeera singa ejjanga ya buseerezi ebisooto amataba tukirizibwa okusaalira mu mayumba gaffe ne tutajja eri jjama ne tulaba ensonga endala barudun shadid okubeera nga obunyogovu bungi era nakyo kituviirako okubeera nga tujja saalira ewaka era twalaba ensonga endala eyitibwa zulmatu shadida ekizikiza singa kibeera kingi allati la yubisiru l insan tariqihi ila al masjid fiha nga ekizikiza ekyo mukukwata n'omuntu ekkuba erimuleeta ku muzikiti tasobola kuliraba oyo asonyiyibwa n'asaalira ewaka netulaba al ama omuzibe ng'ate n'enkuba etonnya oyo naye asonyiyibwa n'asaalira fi baitihi ewaka mu maka ge netulaba ensonga endala arrih empewo singa ebeera mpikirivu ey'obutiti n'obunyogovu twalaba nti oyo naye akkirizibwa okubeera nga asaalira ewakaawe netulaba al marad embeera ey'obulwadde nesonyisa omuntu okusaalira ewaka obulwadde obwo obutamusobozesa ttambula naye obeera nga maradun yasiira obulwadde nga butonotono nga tebusobola mmuganisa kujja eri jamaa oyakkirizibwa okusaala ejjamaa mu muzikiti naye singa obulwadde bubeera bungi oyo asonyiyibwa mu mbeera ey'obulwadde obwo bumuliko netulaba omulala asonyiyibwa obutajja eri jamaa ye muntu alina omugejjo ye muntu alina omuki bukhamatu omuntu alina omugejjo alimu kiro lukumi kiro bibiri kiro bitaano kiro nkumi ttaano abantu abo abalina emigejjo gyetwayogerako hatta nga newatudde tasobola kusitukawo tasobola kutama tasobola kuvunama ayinza nosaala nga atudde abantu abalina omugejjo gejjo betwalaba mu bifaananyi byabwe ebimu ajati naakuba omulanga abanini mukazi munene musajja munene twalaba ekigambo ekyabamanyi abamu bagamba nti waba asobola okubeerako akagaali kwatambulira najja eri jjama ajje ne waba nga tasobola asaalire ewaka mu gutebe gwe olw'okubeera nti munene ekitagambika abantu abo bwoba banoonyezaako ku intaneti gye bali ng'alina kiro enkumi bbiri kiro lukumi kiro enkumi ssatu obunene bwabwe tebugambika mu mbeera efaanaganako bwetyo oyo aba ulama ba muleta nti alimu abu abasonyiwa okusala salatu aljamaa ekibeera nti sala kirizibwa gisalira ewakaawe. Twalaba omulala singa emmere ereetebwa nga naawe ogiinako obwetaavu ng'ate bakinga eswala y'ejjamaa, obaka sallallahu alaihi wasallam yagamba nti sooka olye emmere yo oluvannyuma, alaikum salaam, oluvannyuma olyoke ojje okusaala salaatu ki, salaatu ljamaa. Oba ogisanze falhamdulillah, oba togisanze tofuna musango. Waliwo ekikusonyiisa? Naam, emmere ekusonyiisa, emmere ekusonyiisa. La salatan bihadarati ta'ami, tosaalanga eswala nga baleese emmere kuba ojja kubeera ng'olina wasiwasi fi swala, oba tojja kubeera na tamaanina, tojja kutebenkera mu swala yo ng'emmere ogikonga ogiwunyiriza, tojja beera na kutebenkera. Awo nabbi nagaya asooka omaliriza okulya olyoke okwaseganya ebyeswala, naye banaaleeta emmere ate n'osaala ng'emmere eri awo bagireese wasiwas ne tashwish gw'ogenda okubeera naye mu sala paka nange swala efudde. Kuba attamaninatu min arukanu lswala, okutebenkera, okutebenkera mu sala ku buli kiyungo mpagi mu sala. Mpagi muki? Mu sala, nga yetwakiraba mu masala agayita. Ensonga endala sheikh gye yaleeta esonyisa omuntu obutasaala jamaa, mudafaatu lkhubasaini au al akhbasaini, omuntu okubeera nga ejjama emuyiseeko oba ne bagikima n'atasobola kugyegattako ng'ali mu kwesootinga, eitha ali mu kufuuyisa oba ali ku haaja ennene, ekyo naye kimusonyiyisa okubeera nga ejjama emuyitaku. Obaka kye yagamba nti idha arada ahadukum, omumwe singa aba yeetaaze okugendako alkhala emmanju okweyawula essola ne babeera nga bagikimye, falyabda'u bilkhala, asooke genda mmanju toyingira essola ng'omusolo ogukuluma, obukyafu obunene bukuluma, ne weenyuula n'ovunaana imaamu lwakyalwawo ng'anfa ng'anfa, nedda sooke emmanju olyoke ojje oyimirizeewo essola. Twalaba omuntu omulala, omuntu ng'alidde obutungulu, omuntu ng'alidde katungulu kyumu, omuntu ng'alidde oba agayiza bye mwayita ebitungulu ebiddodde ebiwunya, wanahwiha n'ebibifaanana mu mpunya, oyo naye takkirizibwa kujja eri swala kuba anyiiza abasiraamu wamu ne bamalaika b'oweekitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala. Dirwatwegattako okutuusa nga akawowo akakamwa ke kakoze eki, kateredde. Mwe muyingira n'omukyala afuwa emmindi, naawe tojja muki mu swala ya jamaa, banno ogenda bana kuwaza. Mwe muli omusajja afuwa sigala, naawe tosembera ogenda nakuwaza abasiraamu. Mwe muli abavubuka abagaaya enkwa kyo, abagaaya amayirungi gawunya, wallahi gawunya, agaaya omuddo ogwo ne bagugaaya n'abeera ng'embuzi ezo obwenkulumu, kiwulira? Kati naye anakuwaza abaki? Abasiraamu. Then ekyolwayo kyetugenda olaba tambi okwongereza kw'abo abatakkirizibwa kujja eri jamaa, wajja amasala agagamba era tuwandiike. Hal yu'azzaru al'urusu fi adami alkhuruji liljamaati lizafafihi, abaffe kibuuzo, abaffe abaffe amawuda dini mujijie mwa malala naam soaluna ekibuuzo kyaffe kati awo uli comfortable abaffe abantu ababadde ku mbaga umami no mukyala abaffe kisonyisa abaffe embaga y'omwami n'omukyala ebasonyisa obutasaala swala ya jamaa kibuuzo ekibuuzo kigamba embaga omuntu gyabaddeko ne mukyala we bwebadde ewaka amaze omuwasa akaseera ako akobuli omu okubeera nga yeesunga munne kibasonyiyisa ono omwami kimusonyiyisa okusigala ewaka n'asaala ne mukyala we ewaka n'atajja ku muzikiti kibuuzo mukitegedde kuba kibuuzo kikulu muli bakyala bafumbo muli bakyala bagenda okufumbiza muwalawo oba omuteekateeka amasala gano olina ogamuyitiramu mutabani wo oba omuteekateeka olina omuyitiramu mumasala gano abaffe abagole abamaze okugattibwa alaikum ssalaam abamaze okukolaki okugattibwa omwami akkirizibwa okuleka ejjameeyo olwokuba abiitabiita mukyala we abiitabiita mugole basalire waka bombi hal yuadhar al urus fi adami al khuruj lil jamaati lizafafihi mubisonyisa omuntu obutajja eri jama mwemuli omusajja awasizza omukyala olwokuba agenda kubeera na mukyala we ekyo kimusanyisa obutajja eri jamaa sala yejjamaa subuhi n'atasaala jamaa dhuhuri n'atasaala jamaa asiri n'atajja magaribi yiiyo neera tazze neisha tazze olwokuba ali mukubiitabiita oba onodduka oba oyinza okuvaawo kyekibuuzo okusookera ddala tujja kulaba amasaaila agawerako kukiyitibwa oba omulyango gwa nikah kitaabu ziwaaj au kitaabu nikah insha allah allah waliba tutuusizaayo tuliraba ebigambo bingi mukitabo ekyo omujja okubeera lwaki abantu bawasiŋŋana lwaki abantu balina okubeerawo mu duniya omwami n'omukyala nga bafumbo era kiri haramu min alkabairi dhunub gamu ku mazambi amanene singa omwami waafa n'olagamba nti nze nkuliridde sigenda kuddamu kukola ki kufumbirwa okufumbirwa siddamu kuba kabiite yafudde oyo yekka yabadde ntegeera kiri haramu ekigambo ekyo okukyogera kuba omwami wo bwafe obusiraamu bwakuwa arubaata ashhur wa ashara bwakuwa emyezi ena arubaata ashhur emyezi ena wa ashara nenaku mmeka nenaku kumi hakaza obusiraamu bugamba nti emyezi egyo ena wegiggwako ng'obadde mu mbeera eyo ey'okukungubaga kola otya fuluma amakaago ddayo ewaka bakwogereze ndi myaka nkaaga genda bakwogereze ndi myaka ataano genda bakwogereze kuba tokkirizibwa kwefumbiza omukazi ogamba nti anze nkuliridde omwana musirisooli ogamba nti nze nkuliridde nsobola okwefunira omwami aa olina kudda waka ne bakugaba eitha mutabani wo akkirizibwa okugaba nomugaba mutabani jangu mukallafu ayawula embeera nti jangu ongabe mama nkugabe ongabire ono taatawo omulala ebintu byo byonna obijjayo n'obitwala ewaka tokuba mu ngalo bannanga eyo yeddiini era abantu ne uganda abakyala bangi balina entegeera eyo nti omwami waaba afudde nze asigala mu maka ekibuuzo kyazzenga era kizito omusiraamu abuuza nti omukazi singa aba mpasiriza mumaka g'omusajja eyafa eyo nsobi, kuba bagamba gweeramu emyezi ena bwe giggwako fuluma ennyumba y'abasika. Kyetuufu naawe oli omu ku basika, fuluma bagigabe. Kaakati abaana abato balina omukuza siggwe. Waliyo omukuza agenda okujja obusiraamu bwe bassaawo asobola okuva nga wagwebbali, asobola okubeera taata omuto, asobola okubeera ssenga, asobola okubeera kuba gwogenda mubuki mu bufumbo bulala. Kaakati omusiraamu agamba nti omukyala namuwasiza mu maka ga bbaawe yafa, kaakati tutuuse okwawukana, bwe mutalaka ne muwa talaq nga nze atalasinze omwami ani anooba ku bombi ani anooba nkusanze wazimba amaka n'ompasa, nkuwasiza kale ompasiriza obwo mu maka ago naye nkuwadde talaka. Amaka wangamba nti beeramu nkwagala kufa. Kati olaba ebibuuzo ng'ebyo bizibu okwanukula. Omusajja yanoba kati naakwatamu obubwe bwe yajja nabo bwe wamugulira awo bulabu tobumusaba halas amahala agakuddiza oba anti gwe wamuwasa akuddiza amahale mwanukule mubawasa mubawa amahale nomo nga n'ennyumba wazimba babaita bashuga mami nyumba yazimba emotoka evuga ina omulimu yinawasa muntu we namusaawo. Ethan emigaso gy'okuwasa mbaga ekiri haramu ogamba nti nze sigenda kukola ki kufumbirwa, oba omusajja ogamba nti nze sigenda kuwasa kiri haramu. Era bidaa y'abavubuka ogamba nti nze sigenda kuwasa nabeera awo nga yaliwo okusinza Allah kiri mbazikiri. Abazikiri kalenge beteekako ekyo bidaa yaabwe yaga nti nze abakazi nkoze eki bavuddeko fitina bikemu n'abata n'atambula mwaka ku mwaka mwaka ku mwaka tava mu mizikiti. Kale ogenda omugamba nti ebyokuwasaga nti afe sheikh eduniya twagita tulinda bamuki tulinda bamujjana eyo bida, kuba eyasooka okyogera nabbi yamuzayo misinde. Basahaba bakyala maka g'omubaka sallallahu alaihi wasallama ne basangayo omukyala ne bamubuuza nti nabbi akola ki naki, n'abanyonyola omu n'avaawo n'aganze sigenda kulya nnyama. Nabbi waaba alya ennyama asinga kwagala kagulu ka mbuzi nze sigenda. Omu n'agamba nti nze sigenda kuwasa bakyala, nabbi waaba ye ayina abakyala nze sigenda. Omulala n'agamba nti nze sigenda kwebaka, ngenda kutunula kiro na misana. Omulala ge n'agamba nze sigenda kulya, ngenda kusiiba mwaka gwonna. Nabbi we wakomawo ne babimunyumiza yayisitukiramu n'agenda emimbali n'abagamba ma baalu aqwaami yaquluuna kadha wa kadha, babadde ki abantu abali muhadhara wano abayogedde kino na kino, lwakuba teyabamenya mannya. Abagambye kino na kino na kino aga nti nze Muhammad gwe mulaba nze abasinga okutya Allah, nze abasinga okutya Allah, temugenda kunsinga kutyani kutya Allahu tabaraka wa taala, ekyo nkibasinga tekikubwako mpawa, naye nnina abakyala mpasa mpasa abakyala. Kati yenna yagambye nti ye tagenda kuwasa eyo bida, yetereze ndye nnyama kiraba nze okuka nenneebaka nsiiba n'ensiibulukuka. Kati yenna agamba nti yetaawase yali mu dduniya asinza businza Allah, eyo bidaa yennyini ewedde emiki ewedde emirimu. Kali miryango gya nnika tujja kulaba ennamula ku nnika muharamatu abatakirizibwa kuwasibwa botakirizibwa kufumbirwa bamaharamu bo n'ebintu nto ebirala bingi insha Allah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Amma ba'du, ebikwatagana kuwasa kufumbirwa byo bingi insha Allah. Wabula kyetuliko ekiyitibwa embaga. Sheikh ekyo ekibuuzo kyaleese nti bano abamaze okuwasaŋŋana embaga ewedde? La, bamaze okubagatta nike ewedde, nike entuufu? Nike entuufu erina obukakulizo bumeka? Babasiba nika era nosaa wali akapande nga kuliko ebimuli nti nika mugamba mutya rahma zinnikuba. Nika erina obukakulizo bumeka era webuliwa? Banange bagenda kuddamu babawoowe obuto. Obukakulizo bwa nika si bungi, ayina okugaba ye taatawo. Waba taliwo waliwo abajjaawo, naye taata ye mukulu akuzaalira ddala. Ekyokubeera eshahidaini, abajulizi mu baami. Ekyokusatu almahli, oyina ostaba amaki? Amahali agajja mu busobozi bw'omwami, tomupeeka batakola ki? Batasobola. Era negateekebwawo nti oba gajjidde mu bbanga oba kashi, oyina saba amahali nga gali mu bba. Tusaba omwenge, tusaba embizi, kiraba tusaba ki? Okukolera kino na kino nga biri haramu. Oyina osaba amahali nga gali mu bahu mu ddiini agalabika, ne mugenda ne mulinyisa imaani. Olina omugana nti nfuniramu wuzu, njaziniramu, ago si mahali. Waliwo nekyokino ekyakyemuleta nsomeramu kulani, ojja kunsomesa. Amahali gamusabye abange agenda mumusomesa okuva ku senior 4 paka university obululu. Kale wenna agakusaba amahali ganga agenda okusomesa kwange ogenda kunkoloki? Bwoba munnakyalo saba ennimiro y'amayuni, saba ennimiro y'obukopa, byonoosobola okuzzaayo. Yasabye eki? Yasabye ennimiro y'amayuni. Bwoba onta ngunziriza ennimiro yange, kiraba. Kumulembe gw'omubaka oyo omukyala yaliwo naga nti awo ya rasulallah nze omwami mukoyo oyo. Nabbi namubuuza n'omuddiza ennimiro ye nti ye wekiba kyetaagisa namwongeramu yamwongera nnimiro naagizzaayo. Kalina ennimiro bagisaba, saba mahale nga nnimiro ogenda olime omunaku kaama. Olime omulimi asinga ne musaba biggwawo. Sente kati zaakolaki? Zaggwawo dda. Eyasaba asatu gaggwawo, eyasaba akakadde kaggwawo. Naye bw'osaba ennimiro kyanga nfunira ennimiro nnime. Oyo mukyala asinga kulani tugira tugireka, kulani tugira tugireka okugisaba nga amaki? Ye waliwo ayinza okugisaba ku mmwe? Yasi kulinyisa imaani. Ye waliwo omukazi ayinza okusaba kulani? Nga mwagala sente nobala nga bakubye ebifaananyi abala empapula abalisa malusu eno bamutaddeko n'obuwujja takyategeera. Ebbugu muli ayina akutte eddoola. Kale waliima singa eggwa, si waliima wabula nnika. Ku nnika akakwakuliza akalala akeeyongerako okukebeza obw'omusaayi, okukebera omuki omusaayi. Nnika ebeera ewedde ate tukole embaga tukole ki? Ebyo byonna, ebyo byonna byemulaba ebikolebwa, ebyo byonna bisembera naye nga tebiri mu mulyango gwaki? bwannika omwami waba aleesa ebirabo byanirizibwa tebiina buki naye nabagamba amahali wano getusoma mu bitabo bya fiqihi wallahi byebintu taata ne muwalawe basenga bamaama bye basabye omusiraamu gegayitibwa maki amahale taata wawandiika bwati nti mutabani omutwalo gwange njagala emmotoka ekyo kibalibwa ku mahale maama naye naava nagamba nti ama mutabani nze njagalayo boode nendeetera buli lunaku amata kibalibwa ku mahale omukono agamba nti nze njagalayo ente kibalibwa ku mahale kabale naawe omuwala gwe bagenda owasa naawe n'ogamba nti nze bampeeyo obukadde butaano ago gonna maki mahale ebiyitibwa ebirabo byebyo omusiraamu bye yeesimbidde n'abantu be ne bagamba nti naye tugendeyo ne ku nyaanya tugendeyo ne ku migaati tutwaleyo ne ku sukaali nga beesimidde simu abo abibasabye era bwe batabireeta temukola ki temubavunaana nti tetugenda kukuwa mwana waffe tolina kyoleese aa ebyo bye biyitibwa ebirabo era waba we mubeera mwawukanya ebyo tabikima ngaebimulaba ku tivi ti omuwala yavuddeyo n'agenda n'afumbira eyo yali bestimaani kati omusiraamu ajja abanja entebe n'ettanka ey'amazzi bwe mubeera nga taata yasaba ttanka kituufu babimuddize waba yasaba entebe ne kabada ne fulati sikuliini n'ente muginoonye n'ekisambi bweoba owasa muwala waffe twagala ekisambi kyente twagala embuzi twagala gomesi 12 z'abajajja gomesi 3 z'abamaama ekkanzu z'abako 20 jajja ali mukyalo ebulemezi yeetaaga ekkanzu ago gonna gayingira mu mahale basiraamu si birabo naye kyembaddeku nti nikaweebanga ewedde omwami n'omukyala bagenda mu kiro kyabwe ekisooka sheikh Nasiruddin Albani rahimahullah yawandiika ekitabo n'akituuma adabu zafaaf empisa z'obuliri empisa zaki empisa z'obuliri kitabo kigazi kirimu amasala omukyala akwata atyo omwami omwami akwata atyo muki omukyala byonna ebyo basomesebwa eyo basenga bammwe ab'ensonga obusiraamu bwasomesa dde ebisinga ebyo wallahi obusiraamu bwasomesa dde ebikolaki ebisinga ebyo bwasomesa dda buli kimu buli kimu kaakati awabadde ekibuuzo era tukyanukula ekibuuzo kigamba nti yura alfuqaha ashafiiya wa hanabila yura fuqaha ashafiiya wa hanabila anna azafafi zawjatu ila zawjiha udhurun yubahu lahu almaqamu indaha wa adamu alkhurujihi liljamaa sab'a lilbikra wa thalathan lisayib wahatha ghalatu ekigambo ekisooka abamanyi abamanyi bashafiiya abamanyi bashafiiya n'abamanyi n'abayizi ba imamu ahmada balaba nti abagole bano gye babeera mu hanemoono yaabwe nga bwe mwakibaganda waza kibasonyiyisa omwami kimusonyiyisa ne mukyala we obutasaala swala yaki yajjama kibasonyiyisa obutasaala swala yaki yajjamaa abamanyi ba fiqi omuli abashafii omuli abashafiiya n'abahanabira abamazhibu g'abahanabira imam ahmad bun hambal hanabila bagamba nti anna zafaafu zawja omwami n'omukyala gye babeera eyo ababiri ye ne mukyala we udhurun ciba sonyi isa obuta sala salaya jamaa banga chi sabat innaku sat lil bikra singa abagwaba wasiza abadde muto ngatafumbirwangako singa abagwaba wasiza abadde mwana muto ngatakola chi ngatafumbirwangako tagenda kusala jama okumala ennaku mmeka naku musanvu amakulu ge wiki namba watholasan au watholasan lisayib watholasan lisayib wabula waba wasiza mukyala mukulu mumyaka mukadde yazaalako oba yafumbirwako dda oyo agenda kumuwa ennaku satu nga tasaala swala yaki ya jama. Ebyo byonna bye muwandiise Sheikh n'alaga nti ekigambo kyabwe hadha ghalatu si kituufu sikiki si kituufu. Abashafiiya n'abahanabila bagamba nti abagole we batuuka mu maka gaabwe ba mukazigo kaabwe okubeera nti agenda kubiitabiita mukyala we n'omukyala obiitabiita omwami we beesungagana ekyo kibasonyiyisa obutasaala swala ya jamaa. Tuli wamu? Era waba wasiza bikira kawala kato amale ebbanga lya wiiki namba nga tetumulabye ku muzikiti kusaala jama bwaba bwasiza namukulu namukadde asayibwe yafumbirwa edda bawe naafa oba yavaayo mu bufumbo munvaayo entuufu oyo amuwe ennaku ssatu nga tasaala jama. Kultu ekigambo ekyo hadha ghalat baseerera si kigambo kituufu si kigambo kiki si kigambo kituufu si kigambo kituufu ekigambo ekituufu kyekiriwa kyekiriko abamanyi abasinga nga bagamba ekyo tekisonyiisa ekigambo ekituufu kyekiriwa kyekiriko abamanyi abasinga abagamba nti anemunu tesonyiisa mwami na mukyala kubeera nga tebajja ku salatul jamaa omwami takkirizibwa kusigalayo yadde lunaku lusooka oba lwakubiri takkirizibwa akuwasiza jjo ajja asaala ejjama akuwasiza luli ajja asaala ejjama takkirizibwa kusigalayo bw'omufumbira ku magi bw'omuwa n'amata bw'omunywesa olw'okuba kyekiro kyammwe ekisoose ekyembaga tekikola ki tekikkirizibwa. Obujulizi tugenda kubulaba baada sala insha allah oluvannyuma lw'okusaala eswala katumala ossaala tukomeyo tulabe obujulizi lwaki bano bagambye nti nedda ekyo abamanyi kye baayogera aba shafiiya n'aba hanabila kigambo si kituufu katubirabe biidhinillah bada sala. Naam alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Mubitegeere si byangu si byangu kutegeera naye nsonga kugitegeera butegeezi n'otawakkala omwami n'omukubiriza n'omwagazisa riziki neyeyongera ne barakati obufumbo bubeeramu baraka obubo n'obwoli kuba asulu tekwali mpalana asulu tewali ddogo kiraba Naam tukomye kuki tukomye ku kigambo ekigamba abamanyi aba Hababiri Umu imamu Syafi'i Ne imamu Ahmad Bagamba Nti omuntu ekirekyo Oba n'ennaku ezo zebalaba nti ziba musanvu ku muwala atannafumbirwako atannafumbirwako n'omukyala eyafumbirwako edda ziba ennaku ssatu nti omwami oyo eswala y'ejjama akkirizibwa okugireka n'asaalira eswala ez'ettaano fi baiti ewaka lisababi zafaafi olw'okuba nti ali mu kubiyita mugole we ali mukuuma kwolyo omuwala abadde tannafumbirwa then ennaku essatu zikola ku sayid abantu abo bamiteeka ebiri simanyi oba mubaawula albikira ye mukyala yenna atafumbirwanga mu mateeka ga ddiini bwe batasibanga nikah asahiha naye eyafumbirwako gwe tuyita sayid mukyala mukulu yoyo yagenda mu mateeka g'eddiini ne bamuwasa then ew'omwami oli eitha omwami we n'afa oba yanobayo buki bunobe mu mbeera eya khulu'u oba yali talaq nga bamutalaka buki butalasi oba fisku nikah ng'obufumbo basazaamu buki busaze yagenda otuuka eyo mu bufumbo ng'essajja terisaala omukyalo oyo ayitibwa sayid yafumbirwako takyabalibwa mu babikira kategeerekese naye omuntu eyabeerako n'omwami mwe kyemuyita embeerera ffe ate si kyetugamba mwe kyemuyita embeerera mu luganda ffe si kyetukola ki kyetugamba nikaho sahiha anti kyeŋŋambye mwawule embeerera yammwe ey'abaganda n'embeerera ey'omushariya ey'omushariya ekubala nti oli mufumbo ng'omaze kusiba nika nika gyetulabye erina obukwakkulizo obumeka obuna yadde ayinza obba yayendebwako yadde ayinza obba bamureepinga bureepinzi omuwala oyo kiraba naye nga tafunanga kiyitibwa nikah kimuyita okusiba nikah bwe bagimusiba abeera bikira mwawule ebyo entegeera eyammwe ya ada mwawule ada yammwe ada yammwe mwemutegeera bikira eri era mulina n'ebirala byemukola ne mugizaako era mugiza nako mugiza nako eyo eriwa omusajja yenna oba omukyala yenna singa afumbiza muwala oba bawala be babiri nga tebendangako Allahu tabaraka wa ta'ala nga tebe ajati oli basobola omwendako ebikira n'esigalako n'esigalako basobola omwendako bikira n'esigalako eshali yegamba itiyanul khitanaini waliwo amateeka agalamula ku kusisinkana kw'ebitayiriro ebibiri jasi kusisinkana fakad wajaba algusulu muba muteekeddwa okunaaba gusulu wazina kad yaqaa n'obwenzi bubeera bumaze okweyoleka kati oli asobola okubeera nga pensi eyingira naye n'atajjaako mbeerera ajati ekyo mukimanyi kyosobola okuba n'omwami ne mutuba okumala ewiiki nnamba ng'embeerera eyo mwe gyemumanyi tennavaako kituufu oba si kituufu ekyo kyaba leka tugende mpola ekyo kyaba akoze buba bwenzi oba tebuba bwenzi kati nabbi agamba sallallahu alayhi wa sallam anti yenna afumbiza muwala we nga talabanga musajja yenna mu mbeera ey'ebikolwa ebyo ebyobukaba ey'obwenzi n'amufumbiza tuli wamu Allahu tabaraka wa ta'ala agenda mumubeera nga amuwejjana ng'omwana oyo akyayina ensaazi oterere gano masala gaddiini temuleeta ada yammwe yabaganda bagamba nti mugizanako ne mufera abaami dokita omu yangamba nti mukisobola musasulayo akasente yangamba musasulayo akasente ne bagitunga then abasamize balina mbu ebbaafu gye bakutuuzamu ng'erimu eddagala ery'obusiriku eddagala ly'obusiriku mbu n'ogituulamu embeerera neddako naye bancupule kali oyo omwami alowooza muti yakuwasiza mu mbeera efaanaganako bwetyo mwe kyemuyisa embeerera naye nga toli kati mwa waliwo abalikola kati mwawule ekiyitibwa albikira fi shara wasayib mwawule ekiyitibwa embeerera muki mu ddiini mwawule n'omukyala eyawasibwa kisobokera ddala oli omuwana omuwala omuwasa baawe n'ateegatta naye tuli wamu nga babadde wakati awo mukuba omwami n'afa oyo omuwala tetumuyita bikira kuba aba amaze okusiba ekifundikwa kya nika era amateeka gano gamwambalira teyeegase naye bamaze okufuna ekiki ekifundikwa kya nika nti oyo tumukuwadde wuwo nkutegeeza nti yandisikira ku maali yandisikira kuki ku maali era ffe gye tutabadde omukyalo oyo yandituula ne idda enyabu kuba tetubadde eyo eyo mututa ekiro ekyo kyenyini kisoboka okuba nga yafunye olubuto ffe tetubadde eyo tetumwesiga ffe tulamuza shariya nti kale tuula iddayo nemaali ogenda gabana nakakati wallahi kisoboka okukubeera nkakati nze enamba emu nenamba b tutobye n'omwami oyo alina amakalina alina faamu yente alina kino nakino emmotoka omukazi oyo era afune omugabo ogwenkana nange mukyala mukulu ye agenda afuna omugabo ogwenkana naawe mukyala mukulu eyo yeddiini kakati ebikira yeeyo mwebadde mumanyi eri eri mugikuume abaana bawammwe mubakuume baleme kubeera nga bwegattibwako nga tebannakolaki nga tebannafumbirwa era singa kibadde ngaekyo kyemulowooza kyetutwala eshariya yanditaddewo ekibuuzo ekikakalinga ekyo nti omwana ono omuwala mutwala on condition ngaki ngaki nambeerera eyo mugye mumanyi naye eshariya teyakasaawo eshariya yo kyeyalamula abaffe ono omwana wali omufumbizaako tayonze kyengenda okubuuza yali afumbiddwako nti atafumbirwangaku khalasi kali bino ebya ada zaffe wenna abisanga eri mu kisenge ebyo birala era kyova olaba muyitiriza n'okukolerayo obusiriku nti senga ow'ensonga abuuza owange omwana oyo yakoze embeera ne bweki eyo tabia obwo butonde obwo butonde bwe mwogeraku yakoze embeera bweti ne bweti senga omusiriku ng'agamba esuuka muzimbe senga omusiriku ng'agamba nti sebo mutabani olina otuwayo embuzi era embuzi eyo tugenda kugirya nga teriimu muki nga teriimu munnyo si we mukola bannyabo n'amagumba tebagasuula bagakuŋŋaanya ne gabeera wamu tegalina kusansaana ethan intabe
kuba batutte muto yoje mwagala okutuvuga mututwale eyo mbuzi aje ati huyo wali mukazi mukulu abadde mbeerera era embuzi baleeta nto anti owulira shiriki lwaki lwaki katumalirizeyo ekibuuzo kiyise ebbali kubaawo tetugenda kuvaawo agamba asahiha ekigambo ekituufu ekigambo ekiki ekituufu hadha ghalatu wa huwa adamu lfahamu lilhadithi anas ala wajihi sahih ekigambo kyabali kyebogedde si kituufu era eyo ntegeera si ntuufu gye bazimbirako ekigambo kyabwe aba shafiiya n'aba hanabila olw'okutegeera hadisi eyajja eno wammanga mu mbeera etali ntuufu hadisi egambo etya gye bategeera mu bukyamu faqad qala sallallahu alaihi wasallam nabbi waffe muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba hadisi mugiwandiike hadisi mugiwandiike rawahu imamu albukhari wa imamu muslimu hadisi ya anas bun malik radiallahu anhu bali bagitegeera mu bukyamu gaana omusajja ono omugole okusaala ejjama nga bazimbira ku hadisi eno gye tugenda olaba bano bagamba eyo adamu faham alhadith anas ala wajihi sahiha hadisi eno bagitegeera mu bukyamu okuzimbirako ekigambo kiri kyetulabye ekitali kituufu nkyo abagole gye babeera muhane muno yaabwe tekibakakatako kusaala jamaa hadisi yeeno anas bun malik erinnya mulituume ku baana bammwe anas bun malik agamba min sunnati nabbi agamba nti muzimu ku sunna zange oba ku sunna kubyomwebyo byenina obbasomesa mu sunna zange idha tazawaja arrajulu lbikira omusajja singa awasa omukyala atannafumbirwako ndowooza kano kivuunule ntyo fai nagamba embeera mutegeera kiri ekyammwe obuganda bwabasensera idha tazawaja arrajulu lbikira omusajja singa awasa omukyala atafumbirwangako ala sayibu singa awasa omukyala atafumbirwangako ng'ayina gwamuzzaako amakulu ono omukyala abadde tafumbirwangako namba bbiri bawo abadde naawe kati nagenda n'awasayo omukyala namba meka namba bbiri kyetwogerako wano ne muwulirize ekigambo kyemuwandiise min sunnati musunna zaani za nabbi sallallahu alaihi wasallam kati yenna kikubako empaka gwamanyi min sunnati ekigambo ekyo mukiwandiise mu sunna zange nabbi sallallahu alaihi wasallam aha idha tazawaja arrajulu lbikira tugende mpola omusajja waba wasizza omukyala atannafumbirwako mwana muwala ala sayib kugwali mubufumbo balese mujjawo balese muki aqama indaha saba'a omwami mukkirize eri ew'omugole amalayo ennaku musanvu nga gwe mukoma kasimu n'akasimu tuyinza okukakutula n'akuteerako butezi sente ti akameeza oba n'akaleka omulundi gumu ka wiiki nagule omuceere nevi janja lueta gachibuto na abulao nilita satu evi seka bulijo sevi inga kuzaka mezi mchitege decho omusajja bwawasa omugole nga namba biri kugwa omukyala ali maka omukadde akama indaha saba omwami ono amala yeewa omugole ennaku musanvu summa kassama nga tannagaba bisanja oluvannyuma n'agaba ebisanja omwami amala ye ennaku musanvu nga tannagaba biki bisanja summa kassama oluvannyuma n'agaba ebiki ebisanja simanyi era ebisanja era munaategeeramu biri ebyomu lusuku kale lwaki bikira mu kiza eri ate ebisanja ne mubizze omwami muleke abeere ne mugole we ennaku musanvu toyomba mina sunna eno yankola ya nabbi yeyasomesa sallallahu alaihi wasallam wulira kano mbazaamu amaanyi wa idha tazawaja sayib ate singa awasa oyo omukyala eyafumbirwako mu bufumbo bwonna ala albikira ala maatha ala albikira nga gwawasizza tabadde eki tabadde bikira akama indaha salata kadi mukalabe kano omwami alese nno namba satu mubadde muli awo n'omugole gwe bakawasa kati bamuzizzaako naye gwe balese mukyala abaddeko mubuki mu bufumbo yafumbirwako ayinza oba ayinayo omwana w'omu oba babiri oba teyazaalayo tuli wamu nga allah yamuwa obugumba kakati ne bazzaku ono eyabadde omugole nabbi yagamba akama indaha salasa amalayo ennaku zibeere ssatu amalayo ennaku mmeka amalayo ennaku ssatu omwami nga temumulabako mmwe summa kassama awo omwami n'agaba ebisanja i alhamdulillah ala nimati lislam allah tumwebaza tuwa ekyengera kyobuki kyobusiraamu laba ensonga eno wallahi laba ensonga eno mubaka yali yaleeta obwenkanya amakulu omugole ono osooka omumatize omuwe hakiye gwomukulu okyetaaga ki ale baizawe naawe kenyini webakuleetera yakuwa yakuwa ennaku zo kiraba kakati ono webali babamuzaako insha allah insha allah wanaaba agenze n'ategeeza omwami ibaada eyo tuwulira ngaomwami alina obuki obusobozi alina okubeera nga amuwa ennaku musanvu kali gwe gwe balese nga wafumbirwako omwami alina okuwayo ennaku mmeka naku ssatu ntyamunange ompasizza naye taata w'omwana oyo yafa oba mu bufumbo nanobayo oba bantalaka tuli wamu oluvannyuma omwami n'agaba ebisanja ebisanja abigaba atya bisawaaya obusiraamu bugamba ebisanja abigabe mu mwenkanonkano awo si we mwadde mwagala kawiiki kamujasi naku ssatu summa kassama olaba mutabaami ne bagenda kubyeyo emyaka ebiri nga woli oguminkiriza kakati eno ewiiki yeneegaana ajati mubata ne bagenda kubyeyo mubata ne bagenda kubye neja se wiki no yomba kare dine gambo omwami ono abami bamwe mugende mubagambe abami bamwe mugende mubagambe singa ekisanja ennaku zino omusanvu ziggwako agabe ebiki ebisanja temukambuwala wallahi abami babeero ne batugamba nti kiseeka mumutuufu omukazi ntidde omugamba temwamulabi eyasazeeko munno obuntu mukyala munnamu musiba mubusalako ale nomala newejjusa olwokuba ogenda kufuna omwami omulala nga munno omutidde eduniya n'akhirayi allah abasaasire abasonyiwe kati omwami bamugamba akasame ebisanja bino naye nga abigerageranya amakulu bwe biba nga agenda kusula eno ennaku bbiri ew'omugole asuleyo ennaku bbiri then naawe bwe bagasseeko asuleyo ennaku mmeka bbiri bwatyo bbiri oba okukikola nti eno abeerayo olumu neddayo eno lumu kino kyetwogerako kyakusula nedda basiraamu omwami akkirizibwa okuyitirako ewannamba emu emisana ekiro najja ewuwo era nga wakikola oluusi n'ayitirako ewuwo ekiro n'agenda ewannamba bbiri kikkirizibwa mu ddiini kikkirizibwa era temugamba buba bwenkanya bwennyini asuzeeyo ayitiddeyo buki atudde mmere abaana bamugyeo tebalina mmere atuddeyo emmere kale bwamusanyusaamu kibi naawe tetenkanya ekiro omuyiiyi naawe tetenkanya ekiro ayitireyo emisana mwagala amasala ago bannaye أقام الشيخ وهو الواضح في أن المعناه إذا تزوج البكر على السيد فإنه يبيت عندها سبعة ثم يقسم بين زوجته بالسوايا وليس فيه تعرض لعدم الخروج إلى الصلوات توليرزة بسلام ما تماليرزة إن شاء الله سيك أقام بي amakulu agali mu hadithi eyo gategeerekeka nti Abdul Fattah waba wasizza omukyala namba bbiri ono namba bbiri alina omumalayo ewiiki nga tomulabye bambi abaami babalimba naye ng'ekyandibadde mu ddiini yandigambye ekituufu tinaleese kwoyo agenda okwongera ositula imaani zaffe ne laavu yaffe kuba be bakusaako mujjawo ekisookera ddala nga bakutaddeko munno oyongeramu ku bikolwa abaddewo mujama n'oyonjowala abadde atayagala kufumba mmere bulungi n'ogiyoyoota abadde tawa mwami keya n'omuwaki n'omuwa keya naga manshallah bulijjo kati neyenkanyankanya halas wabula obusiraamu bwatugamba fe abaami mu mbeera eya nafaka ey'okugabirira tulina kwenkanyankanya wabula obusiraamu ne bututa kukiyitibwa ekisenge ensonga z'omukisenge awo obusiraamu allah yatugamba nti awo temulina haraj temulina mutawaana kitegeeza omwami waba akuwasizza asobola okuba nga alina laavu gy'asinga okufuna mu kisenge kyono nga si yeyekisenge kyo oba mukitegedde nkibikiridde naye ate wano eno mu byannafaka eno waliyo tivi ya kibuto ate eno yateekayo tivi black and white oba mugaana eno famire yataddeyo kiro za sukaali ta ate eno ew'omugole tannazaala na mwana nayo naateekayo sukaali meka kiro ttaano ino alina teekayo kumi eri ateekeyo ttaano kyekiyitibwa omwenkanonkano akameeza waba akulekera mutwalo gwewabaana alina kulekera ebiri, naye sigamba nti ono omugole amulekedde omutwalo aye nawe owabaana akulekere muki mutwalo, aba teyenkanyiza kanyiza. Bwekuba byambalo gwalina okugulira noli nakola atya namugulira, era omu yakikola n'abagulira nga byonna bifaanagana, bagenda okujja mu public nga mashallah bakyala bambadde bifaanagana, ono yali ayagala yolesa noli ayagala yolesa beesanga bafaanagana. Kiraba saabe edda ne kati gyebali abakyala mu umma nga baabitegeera, saba Allah abasiima abawejjana. Kiraba buli omu yeegulira ekikye, oyagala ogula ekisinga ekya munnomulo ekyo omufuna obujja bwenaakuwa ssente ate onoomanya era ojja kugamba nti oli yamuwadde nnyingi, naye kiba kisoboka okubeera nga nsobola oleeta ebyambalo nenteekawa negajjamu gy'oyagala ekutuuka esegeera nga byonna bifaanagana, nongamba nzigyemu eno nayeno eno egenda waani wa munno, noolaba nti enkozi omwenkanonkano ngambye nsoose wuwo ngambye nsoose wuwo kati kuyidirwe mumanya nti yatugulidde zenkanankana. Basiraamu, kuba omusajja omu yagamba nti omusajja aba n'abakyala babiri aba n'omutwe kuba temufugika. Allahu akbar, Allahu akbar. Kakati hadithi yetegerekese, lama tazawaja umu salma, nabbi we yamala okuwasa maama waffe salma umu salma, aqama indaha thalatha, kuba taata salama yafa umu salama naafumbirewo mubaka sallallahu alaihi wasallam. Wano bakulaga nti nabbi kyeyayogera nti mu sunna ye yakituukiriza, aqama indaha thalatha, yabeerayo ennaku mmeka, ennaku ssatu, thumma qassama, oluvanyuma naagaba ebisanja sallallahu alaihi wasallam, oluvanyuma naagaba ebisanja. Kitegeeza nti eno sunna abakyala mugigumire, temutawaana kusitula nnyo maloboozi awali sunna. Kasowulira hadisi egambye tozaayo kiki, tawakkala mu mbeera. Kyoba nze nabagambye nti ekisingako buno obujja okubukontrolinga ennyo, omwami gwe mwagazisa okirabe bulabi tiyaki amaze nekituukira, kuba kati ffe temugenda kutulemesa. Kiraba jasinti ekitulemesa nafaka, era ffe Allah yatugamba nti fa in khiftum alla taadiru fawahida, kiri kyembagambye ekyomwenkanonkano mu nafaka singa kinaalema, Allah yagamba ogira obeera n'atya n'omu. Kitegeeza mu duwaza mwate ogenda ssabira mwami wo bwavu asigale ng'abeera naawe n'abeera naye, omusabira obugagga gy'okoma omusabira obugagga gy'akoma okulaba emiryango gy'abakyala ababulayo nti miggule teginnaggalwa, tayitegeeza musabira abaami obugagga. Naye ono omusabira obugagga falillahi alhamdu ayina okuzaako, kale omulyango omwangu gwe mukubirize mulage nti ibada nkulu, kwata ogenda mugaana ale bw'ogenda mu ddogo eya kiwala ova mu busiraamu, eddogo abakyala bye bakozesa babaagale asibire ku gwo wekka, omwami bw'agenda eri ewa namba bbiri obwerere nga bugwa shiriki au sihiru rab, eddogo erisiba bw'oliko luva mu busiraamu, lwaki oguminkiriza ku bulamu bw'edduniya khalas, n'otuuka eri Allah n'akuyingiza ejjanaayo olw'okukola ki, olw'okugondera omwami. Allah kyeyatusonyiwa abaami ensonga za kisenge, awo tewaliyo mwenkanonkano. Osobola ono okuba nga omwagala kinaana, ono n'oba nga omwagala nsanvu, ono n'oba nga omwagala kikumi, ono n'oba nga omwagala bibiri, ku nsonga z'ekisenge zafaafi nga sheikh we yakireeta Nasruddin al Albani rahimahullah fi kitaabi zafaafi au adabu zafaafi, empisa zaaki z'obuliri awo Allah ne ayaweeri nti singa muba mugenze mu nsonga ezo temwina musango okubeera nga temwenkanyiza kanyiza laavu laavu tesobola kwenkana wakati wa bakyalabo nti mbaagala kimu naye mu mbeera eyo bagabirira sawa kirina kubeera kitya kimu enyumba wabagizimbye nga gwe okyali muzigo osabara nti naawe agenda kuzimbira wabula si kututeekako buli kimu kakati wawasiza byonna wabimazeeyo njagala kino tonnakimpa nekino tonnakimpa nekino tonnakimpa n'osaba n'ebyakhira musabiramu n'ebyomujjana oyagala apo watermelon amakuloni erere basimati pakistani enkoko sekoko embaata byonna obyagala munayagalinda ejjana kuba ejjana buli kyonoosaba gyekiri naye nze misikini gwosaba nange byonna sikolaki sibiyina tugenze nakigambo kye ku masala gano abagole bwawasa mukyala we akkirizibwa okusaala ejjama oba takkirizibwa akkirizibwa era kyekimukakatako eyo si udhuri tekimusonyisa kubeera waka wiiki namba yeetaliraawo mukikomera bwayingira ennyumba agenda akuluma ejjama bwetuuka agenda asaale akola atya akomewo akomewo zonna alina zikwatira mu jjama tekimusonyisa ekyokubeera nti ali muhanemun kyetulabye bali abakireeta ekigambo kyabwe kirimu nadharu si kiki hadisi gye baleeterako ekigambo ekyo fahamu yali nkyamu hadisi eyogera ku birala nnyo nekino kiki nekino kirala saabaami mubategeeze singa babeera bawasiza basaale ejjama basaale ki basale ejjama wabaraka llahu fikumna wanafa bikum wakassara llahu min amsalikum wafaka llahu ljamia lima yuhibuhu wayarda walhamdulilahi rabi lalamin ajeti wabadde obuuzaki amalayo wiiki namba ale munagikebera mutya nedda 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 nze newemba nkitegedde ekyo kibeerawo wali nti ngubuuza taata muwalawo wali omugabyeko nti simugabanga khalas nze nemmanya nti omwana talina gwe yali yegasse naye kuba tetulinayo kkubo ddala akati eri adisi gye mwaleese wali webagambira nti singa omufumbiza muwalawo nga teyegattangako nakitonde kyonna muharamu jjana olwaleero ekizibu kuba abaana gye babeera mu masomero ga hayi ndongo yennyini evuga babakubisa kadanki babanyigira ebiwato mubalaba abaana bammwe ku masimu nemukuba embeeko nemusanyuka zebayita ziguno zipomo simanyani from parties zebakola ebibeera ekiro eyo anye abimanyi mwe muli waka mwasasudde sente batambulidde mumamotoka omuwadde emotoka omuwadde sente bambadde biki yafunye batambulidde ku red carpet anaawona okumwendako oyo ddala ddala okuva ku makya bali bombi batambula bakumba beekutte bazinye bonna batudde emmotoka bonna keeki bagisaze bonna kyekinadderira oyo n'omufumbiza oyo nga akyali kiriya kati ffe eddiini yalamula byakungulu tetuyingira mu privacy ya muntu kyobalabeera eddiini tekubiiza musiraamu kubuuza mukyala olibikira kuba ye eddiini ekimanyi nti olina mubuuza wafumbirwako kyasifumbirwangako awo n'amanya nti neeri wali ki neeri wali ki neeri wali seefu kale kati munaye gwamanyi naye nze kasa mbuuza nti wafumbirwako ekidirira nti awe aba yafumbirwa kitegeeza beegatta tuli wamu waba tannafumbirwa nga mmanya neeri wali seefu kali wensanga nga tewali seefu mba nduguddemu nande cha zikaj nganawo kula tauba ah usiyote butukubiza kutalaka